chinankole chichi nga chiringa chinankole alala chinakayenda
ochimanyi njira bye enankayo ajja tinjira bye otula njira bye ebadde ko musale kunguru ola injira bye yakula kankakasa njira bye otula njira bye ebadde n'obuguwa bubiri ajati ensawo yonga nene yabula katera yabode ajati kiriza njikwateko njikwateko male ngutekemu omukono nkebere ndabe kyekirimu tomfitina kubanga bomfitina omutima obwogumenya mpuliranga kuliranga nze njagala kukyusa ddiini nze kululo ochimanyi njira bye enankayo ajja tinjira bye otula njira bye ebadde ko musale kunguru ola injira bye yakula kankakasa njira bye otula njira bye ebadde n'obuguwa bubiri
njagala bana munigina buli bwe nkulabako wansi nga nsituka ncyamuka bulada wanga yike endusu onyimbisa olukyayina nga wanshawuya shanshu ajati byokola bintagaza ebyo byotambula ajati nga nzigunduka kale njagala ngula ekyenge nkutwale newaka nkuwembeje nkuwa omukwano gw'omusengeje male nkukwateko ku byakyama
okimanyi njira bye enankayo ajati njira bye otula njira bye ebadde ko musale kunguru ola injira bye yakula kankakasa njira bye otula njira bye ebadde n'obuguwa bubiri ajati nayagala gwe n'empunga omukwano gwo ajati gwampunza wantuka byokola bintagaza buli kyokola ajati nkwewuunya okimanyi njira bye enankayo ajati njira bye otula njira bye ebadde ko musale kunguru ola injira bye yakula kankakasa njira bye otula njira bye ebadde n'obuguwa bubiri ajati ensawo yonga nene yabula katera yabode ajati kiriza njikwateko male ngutekemu omukono nkebere ndabe kyekirimu tomfitina kubanga bomfitina omutima obwogumenya mpuliranga kuliranga nze njagala kukyusa ddiini nze kululo
on the beat.